hard on the bill.
Yeah, yeah, yeah. No, no, no.
Those touches.
Hey. I usemo kweli, baby. Are you beautiful? Nai, umenishika wepe kangene kwangu no. Nai, usemo kweli, baby. Are you beautiful? Ay, ay, ay. Umenishika wepe kangene kwangu no, no. Usemo kweli, umenichanganya. Mimi kwako nimerata. Usinipange kama fungwa nyanya. Ukanifanya mizezeta. Usemo kweli, umenichanganya. Mimi kwako nimerata. Usinipange kama fungwa nyanya. Ukanifanya mizezeta.
Baby, baby, ooh, tuwe pamoja. Baby, baby. Cheze pamoja. Oh baby, yeah. I hope I
hey, minatembea tu kama pambo mie. Wendo mwili wangu umezikamilisha ndoto zangu mie. Yani bila we nisingekuwa mie. Yeah, yeah. Usije kuondoka nitaumia mie. Na kitakacho niliza mazoea mie. Na nikikutazama moyo wenda mbio. Na hisi nitaibiwa mama. Nikikutazama moyo wenda mbio. Na hisi nitaibiwa mama. Kwa uzuri wako na sura yako ndo naniliwesha mama. Tabasamu lako na uwepo wako ndo unanipa furaha. Ay 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 ay. Baby, baby, ooh, tuwe pamoja. Baby, baby, yeah. Baby, baby, tucheze pamoja.